Who does to know us?
Let them fear.
Kesa mkuma pesa.
I've never seen such a shiny queen till I looked into your eyes. All in a natural beauty, no need for makeup to look pretty. Yekwe yotu so wongu, nongo wako mulibu wololo. Wanzi jayo ziri mchalo, chizikiza no kumira kando.
Tamu sana sheri oh. Usere kwini na buko asicha sabiri za nsoloweza kwe chikuku unkubisa wololo waloka omara na famu malala asicha kwaneyo kupara akaka tonda muguru osinga wanji benda ye olichamu wendo wena wena benda vienda wateiru bendo ha.
Kwe itira kalala eh. Avalala setaka
wanya kanga toche na kukunda chane wenjo wangu mama
eh. You want mama.
Penzi langu na kutamani ndani ya roho kweli na kuhitaji e kila watu wote wanashangaa Rastamani yeza kwa gala fakuwa ya yeza kusanila guno mkwano gopa monji mana muwala kwechida na nalulonji
skin and beauty nga mumbeja vyona vyokula vya chimbeja kukwata mpola sivya kupapa kukwata po baby ngungamba. Kuchokera baby otukula